more music from legitninja.com.
Ngoba kusobala lolu thando ngeke lavalwa ngobala.